kila mtu ana spike utadhani na jokes kumbe natoaga most kwa mpenzi wa kushuku na mawards kaka suku ili sijangua kicheko cha kuniwaza mawiko yeah nikitembea mtaani nina kiki wanakeshe wakisema niko wiki niko fiti na mistari na ziseti hao wakishindaga betting hizi kiss ni za Alicia unashinda umegeuza jinsia doba nazipiga utashinda umesema mini free niko success come from the heart small tree castle shadow amka uanze kujituma utashinda umeshtuka allo fedha kuna fedha miraba mkubwa toka kodemba side chika menuna tunakula nini sapa labda skuma tunaskuma skuma weak rappers wanawika tukifika wanastunya game wanaume inje kama niko set nashinda nimedua nikamalizaliwa kushangaa utashinda umebant bila ganji huruma ni mtaa nangangana wajanja wanasema najifanya bado sawa napambana kila bani nimefanya najulikana niko set niko